Moto Kaipa to par 4. Moto Kota Kanai are Kaipari Kaisi. They took Rebe Anna, Tina Kaihana are E. Mete Ipurani Kitao Panui. Mai Rahina Kiterambele. Itawani Ko, Kite Ono Ogahaura, Kia Ata, Kia Ata. Eiroto Ima Hosaka. Koma Manuini Suarani. Neurata Kaupapa. Pakakiranga, Kore Olevo. Mea Kaukau Waiata, i te pā praka ki te ono. Nō reira, whakatiri mai ki a kaipari kai kini. Te hōtaka, mō a kaumātua wangatira.